Na no papa tina gege chige tina abazali bakhona nezihlobo zikhona kuba 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 khawuqube mfunda uthumpinde ndicho Ngeke kuse njalo chumpinde ndicho.